Mjaftaro. Sigiriti pantolo kuniwe mwine na loteri ya makoini so nariva pachane. Wasanga nalipompa kufidisho kene na saini ya kumwena koni kene. Wasanga nalipompa tachumbo na chinali wa sirima. Kushanje fena shenja ndika chishowema. Tuma biu business tai wataima. Kosa nkose tuifisha na kubwema. Tai wataima. Taima. Tai wataima. Taima. Hashtag Vashkiris Buffalo Seats Commander Timose More Fire Atishani Shimpanabo Shimpanabo Ela Kaskumu Drive Tony Bravo Vapati Ela Commander Uno Vashimuiche Itabo Meja Umupambe Devdora Itchikiniga Chikiniga Ikeo Kiosi Kampan Era captain, we're the natural.